Akholwa amandla akho Nkosi, in your presence I find my peace. Uthando lwakho lungibuzela every burden you